dance siwezi pona. Kuiba kamwe siwezi nilivyopenda. Timamu sina njualo. Kizuri na kitia kasoro. Tell me why. Sijapenda hivi before. I swear you'll never know. Umeiteka nafsi wrong.
Take up the mind, up the mind, and keep up the mind.